this is Hendrik Sam.
Tumeona wangapi, wanakamu wanazidi.
Bure kabisa.
So many promises, mwingi mafisi.
Kwa kwa mako.
Kuna wana inchi na wenye inchi. Kuko wenye haki, kibaki tabaki.
Kweli una maana gani?
Kibaki tabaki, yeah. Mzee wa kazi, yeah. Kibaki tabaki, yeah. Someanga public, huko mashinani. We came from nothing. Mama was always hustling. Free education was my redemption. Sikujua kesho, but now we run the nation. Yeah, standing ovation. Kwa baba obako, alikuwa example. Alikuwa humble, alifanya mambo. Joke scandal, alikuwa ngarambo. Tumeona wangapi, wanakamu wanazidi.
Una maana wewe.
So many promises, but wengi mafisi. Kuna wana inchi na wenye inchi.
You are useless.
Kwa wenye haki, kibaki tabaki. Kibaki tabaki, yeah. Mzee wa kazi, yeah.
What the hell?
Kibaki tabaki, yeah. Mzee wa kazi.
And then you ask yourself the question, what is it you have done to serve the people? Yes, what is it over there? Don't waste time quarreling and arguing and competing, because there is plenty of room for every one of you. Please, just do that. Ladies and gentlemen, I am very grateful that I have had the opportunity to be here. I came a little bit late for no good earthly reason. It was, except just being delayed along the road, just talking to people. God bless you.